Welcome.zeki.com.
Я дого фиелю. Это кигам пони мавегане моло голодо нюпани. Чу, 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 чу. Вега космо пунчу, чу, чу. На кило пунчу, чу, чу. Вот это твенде ския по матус. Ну а сори чу. Кюри секи я чу. Кюри секи я чу. Твенде ския по матус. Ну а сори чу. Кюри секи я чу. Кюри се. Это кюри секи я чу. На погала киме фига. Cutie sexy, I turn a chani ka ki me pita. Cutie sexy, I turn ki bogo mo ki me pita. Cutie sexy, I turn paka geza ki me pima chise bote skia kama tus. No sorry you. Cutie sexy, I turn. Cutie se ma chise bote skia kama tus. No sorry you. Cutie sexy, I turn. Cutie se. Hehe, cutie sexy, I turn a bagala ki me pita. Cutie sexy, I turn a chani ka ki me pita. Cutie sexy, I turn molo golo ki me pita. Cutie sexy, I to kinyele ziki me pima chise bote skia kama tus. Skia kama tus in bed, skia kama tus. Skia kama tus in bed, skia kama tus. Skia, what a twenty kuna uchizi. What a kuna uchizi. What a kuna uchizi. What a twenty kigamboni mabegani molo golondo nyumbani. Chu, chu, chu. What a twenty five we me panda wanna clown tana dance. Wanna go me shop and go kill 'em to my face. Five we me panda wanna clown tana dance. Wanna go me shop and go kill 'em to my face. Then they clown tana dance. Clown to my face. Then they clown tana dance. Clown to my face. Then they clown tana dance. Clown to my face. Got the clown tana dance. Clown to what a twenty clown tana dance. Clam to what a twenty go shut on me gonna do, Guria me gonna do, Gamona di Gobari Magovi, because what you
smoke on Ziki.com.
What a twenty go shut on me gonna do, Guria me gonna do, Gamona di Gobari Magovi, because you see a fairy. What a corner for your tone, gonna put your tone, turn the corner for your tone, gonna put what a twenty still not, one is still not a no, one is cheesy. That is still not one is still not a no one is cheesy loo. What a twenty still not a two one is still not billy one is cheesy loo. Welcome on a good ya joe, joe, joe. Welcome on a good ya joe, joe, joe. It's a one I did a chula, it's a chula chulam kum. One I did a chula, it's a chula chulam kum. When the one I could be getting work as a woman is a bit too clear. Where the chula dig up? Where the chula dig up? Where the chula di come? Yeah! Hezi twende di mwako spompa pesa kia mungu atakupa. Zuma di mwako kimpa pesa chumbani atakupa. Hezi twende di mwako spompa pesa kia mungu atakupa. Zuma di mwako kimpa pesa chumbani atakupa. Kona kuja chu, chu, chu. Kona kuja chu, chu, chu. Hoya pilo chu, 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 chu. Anaitua music graffiti. Mwana kuelo ya mkari. Chuu, 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 chuu. Kaka smoku. Mwana kukilapu. We, 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 we. Kona kuja chuu, chuu, chuu. Kona kuja chuu, chuu, chuu. Kona kuja chuu, chuu, chuu. Wose nipe pombe, wose nipe chai. Samso kogi panda ndona cheza mpaka chai. Sama cheze mpaka chai, mpaka chai, mpaka chai. Tete mpaka chai, mpaka chai, mpaka chai. Nakila po mpaka chai, mpaka chai, mpaka chai. Wakimbize mpaka chai, mpaka chai, mpaka chai. Wose nipe pombe, wose nipe chai. Samso kogi panda ndona cheza mpaka chai. Sama cheze mpaka chai, mpaka chai, mpaka chai, mpaka chai, mpaka chai, mpaka chai. Wabishi. Lanti ya ibagu im tu. 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 Wakibize baba. Dogo laimu. Weishi. Mwanangu smoku. Anaitua DJ ni klapu. We. Jida nini. We. Imeshaji watia ya kupata pesa. Imeshaji watia ya kupata pesa. Tatizo police. Zema tatizo police. Zema tatizo police.
Smokumziki.com.
Zema tatizo police. Ipe isli. We. Nimeshajua njia ya kupata pesa. Nimeshajua njia ya kupata pesa. Tatizo polisi. Sema tatizo polisi. Sema tatizo polisi. Sema tatizo polisi. Wapi? Eti niliwaza niuze pombe. Eti niliwaza niuze bange. Tatizo polisi. Isirei unamsikiliza. We wanna go ya chun 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 chun. We come on a go ya chun chun chun. We come on a go ya chun chun chun. We take on a go ya chun chun chun. Come on a go ya chun chun chun. We come on a go ya chun chun chun. We just a young girl, it's so just a young girl. Young girl, it's so just a young girl. We just a young girl, it's so just a young girl. Wote twende wanaume yangalia mbele wanamke yangalia nyuma kati kati ya siyechezo semutre shoga mwete ku. We unaisikiliza hii. Sikia kitu icho smoku. We watoto wakampile bosi Muloguru kuheshima. Watoto wastombagi. Watoto wa Minuno City. Mwana kubigi namba. We once a gossip girl in a sea, you'll see come a cool. Once a gossip girl in a sea, you'll see come a cool. See the answer, Leo. See the answer, you do ya. What's up, one corner, shush a chin, if I never born and you are good. We once a gossip girl in a sea, you'll see come a cool. Once a gossip girl in a sea, you'll see come a cool. See the answer, Leo. See the answer, you. What's up, one corner, shush a chin, if I never born and you are good. Badu. Ipe, wata tuende piga kwata, piga kwata kama mgampo. Piga kwata sijaona kama mgampo. Piga kwata, piga kwata kama mgampo. Ado. We, we, we. Eto siona na kuja mbele mwanangu yo. We, we usiona na kuja mbele wanangu wao. We, eto siona mekuja mbele wanangu wao. We, wote twende sasa nipe pumbe. Wose nipe chai sasa kuki panda dona cheza paka chama cheze bote paka chai paka chai paka chai paka chai paka chai paka paka chai na wanapo paka chai paka chai paka chai paka anaitwa Lodia kali wewe. Wewe usiona na kuja mbele wanangu. Wewe usiona na kuja mbele wanangu. Sama cheze mboti wanangu. Eti shikamo. Eti wanangu. Eti shikamo. Eti siona na kuja mbele wanangu. Eti siona na kuja kati wanangu. Kibidi. Eti tanda sini pepombe. Wasi nipe chai. Wasi nipe pombe. Wose nipe chai sabzu koki panda dona cheza paka chama cheze bote paka chai paka chai. Take pedi paka chai paka chai. Ete kidaga paka chai paka chai. Sama cheze bote paka chai paka chai. Yose kapiri paka chai paka chai paka chai paka. Sio nana kuja mbele wanangwa uu. Ete sio name kuja mbele wanangwa uu. Eti twende wanangu. Eti shikamo. Eti wanangu. Eti shikamo. Tony Shimbulugano. When Volugano Vogatim Bulugano. When Volugano Tony Shimbulugano. When Volugano Kibidim Bulugano. wem vologa kidaga vologa no wem vologa no wem vologa no wem vologa no tonya sham vologa no wem vologa no tonya sham vologa no wem vologa no what a sham vologa no wem vologa no what a tonya one on one bishop we what a tonya one on one bishop one on one le what a the one on one bishop one on one le what a the one on one bishop one on one matches the bottom Chinese in your pool chai bombe Chinese in your pool and the tonya Chinese in your pool chai bombe Chinese in your pool. Etim chaini ni apo Etim chai pombe wata twasham kaze si cheke kapto Etim chai pombe wata twasham kaze si cheke kapto machize botim chaini ni apo Etim chaini ni apo wata twende sosi nipe pombe sosi nipe chai sasu koki pata dona cheza paka chai wata twende paka chai sama cheze botim paka chai mpaka chai. Wote twende slam chini ndo zungushe kiono chako sangi sema mama mina malizia. Lete slam chini ndo zungushe kiono chako sangi sema mama mina malizia. We machese boti mamino, wete mamino. Wote twende kushoto mikono juu, kulia mikono juu. Kama na jingu bali makofi piga kwa juu. Wote twende kushoto mikono juu, kulia mikono juu. Kama na jingu bali makofi piga kwa juu. We is wote twende popona dance, twende shona dance, wana pona dance, popona dance, twende popona dance, kisa leo na dance, popona dance, kipidi una dance, twende popona dance. Wana kona dance, glam chana dance, wana kona dance. Tuto siyo nana kuja mbele mwanangu. Tuto siyo nana mengi akati mwanangu. Tuto siyo nana mekuja mbele mwanangu. Tuto siyo nana mengi akati mwanangu. Wata twende sona kuja mbele, sona kuja mbele, twende sona kuja mbele. Sona kuja mbele, twende sona kuja mbele. Sona kuja basi twende kina mana noa. Kina kwana toa. Kina mana noa. Kina kwana toa. Twende kina mana noa. Kina kwana toa. Kina mana noa. Kina kwana toa. Wata twende skia kama toes. Noa sori diu. Kyuli se kiyatu. Kyuli se. Wata twende skia kama toes. Noa sori diu. Kyuli se kiyatu. Kyuli se. Smobu. Kyuli se kiyatu. Namba gala kimefika. Kyuli se kiyatu. Nacha niga kimefika. Kyuri zeki ya tuna kisari kimepik. Kyuri zeki ya tuna kimbeje kimepi. Machezi bote skia kama toes. Nwa sori diyo. Kyuri zeki ya tu. Kyuri zeki ya tu. Tende skia kama toes. Nwa sori diyo. Kyuri zeki ya tu. Kyuri se. Wote twende gusho to mikono ju. Nunguli ya mikono ju. Gusa nisho nataka niskia. Pa 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 pa. Nataka niskia pa 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 pa. Nataka niskia pa pa. Isi, savi toto vipo mbili we. Tete vipo mbili we. Savi toto vipo mbili we. Tete vipo mbili we. Isi, vitoto vipo mbili squeeze ya vipo mikanda. Watoto vipo mbili vionone anava mishanga. Nando mana guna mkanda, guna mkende, guna mkende, guna mkondo. Nando mana guna mkanda, guna mkende, guna mkende, guna mkondo. Uwe, sabi, unamsikiliza Isilei. Isilei kaichapa laipi kwa ishima. Mwabia ibu tona wewe kuma mamake. Anaitua Smoku. Kaze wa kiume. Badu, watoto wa kimbidi kwa ishima. Mwabia kimbidi atoki mshiamba. Achia kabisa. Uwe. Waoni washapoteza chafu zao kibao ujue. So kibiji, so genza, so kigugumo, so feri, so kinyerezi.
Download kupitia smokemziki.com.
Hala hivi kwa wadaro tangulia. Yani nashika kichwa viyero kwa zanaria. Nani kikumbuka moyo ni mwago na umia. Wala hivi na wanaku siwaoni. Wala hivi na machezi siwaoni. Wala hivi na wanaku siwaoni. Wala hivi na machezi siwaoni. Na sange kwepo rafiki nisingewaza. We rafiki kipenzi ninaempenda. Take kwepo rafiki nisingewaza, we rafiki kipenzi ninayempenda. Hayupo tena duniani wangu, hayupo tena duniani wangu, hayupo tena duniani wangu, hayupo tena duniani wangu. We yani jana tu mwanangu nilikuwa naye, na nilitamba naye, na nilivimba naye, kupalilipali naye. We yani jana tu mwanangu nilikuwa naye, na nilitamba naye, na nilivimba naye, kupalilipali naye. Wanakula wila ila imola, wanakula wila ila imola. Hatujui wapi walipo ndugu zetu, hatujui wapi walipo tawanetu, hatujui wapi walipo ndugu zetu, hatujui wapi walipo tawanetu. Sange kwepo rafiki nisingewaza, we rafiki kipenzi ninayempenda. Sange kwepo rafiki nisingewaza, we rafiki kipenzi ninayempenda. Wote twende piga goti chini, twenzi masela twende piga goti chini, twenzi masela twende mwaga chioma, twenzi masela mwaga pombe, twenzi masela washa bange, twenzi masela washa chioma, twenzi. Wote tupige magoti nenda chini nuombe, wapiga magoti nenda chini nuombe, wapiga magoti nenda chini nuombe. Wote kwa jina la Baba hilo na la Mwana hilo na la Roho Mtakatifu, amina. Wote kwa jina la Baba hilo na la Mwana hilo na la Roho Mtakatifu, amina. Nimeshapata njia ya kupata pesa, nimeshapata njia ya kupata pesa. Tatizo polisi, sema tatizo polisi, sema tatizo polisi, sema tatizo polisi, sema tatizo polisi. We, nimeshapata njia ya kupata pesa, nimeshapata njia ya kupata pesa. That is the police, sema that is the police, sema that is the police. Smoku, sema that is the police. Da, eti niliwaza niuze bangi, eti niliwaza niuze gongo, eti niliwaza nibe kamera, eti niliwaza niuze pombe, eti niliwaza niuze bange. Tatizo polisi, sema tatizo polisi, sema tatizo polisi, sema. Eti twende nyi wakali, mi mkali, kwa mfupi wote wakali, kama unajikubali makofi piga kwetu. Eti twende nyi wakali, mi mkali, kwa mfupi wote wakali, kama unajikubali makofi piga kwetu. Makofi piga kwetu, 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 makofi piga kwetu, 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 makofi piga kwetu, 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 makofi piga kwetu, kwetu, kwetu. Kama tize mchai nini hapo, chai pombe wanangu, mchai nini hapo, efe mchai nini hapo, chai pombe smoku, mchai nini hapo, na kila po mchai nini hapo, we mjusika fili mchai nini hapo, chai pombe wanangu, mchai nini hapo. Mwanangu kinyama mchai nini hapo, mwanangu kisi mchai nini hapo, hata pesa bili mchai nini hapo, chai pombe wanangu mchai nini hapo. Eti twende niliwaza niache pombe, eti niliwaza niache bange, eti niliwaza niache pombe, eti niliwaza niache bange, eti niliwaza niache pombe. We sometime najikuta nigobize, we sometime nipoza ngona kimbize, we sometime nikifose siniulize, we sometime sura zuri kumbe dudu baya, sometime nawaza nikaishi Ulaya, we sometime ya moto kumbe ya baridi, sometime midogo kumbe jitulidi. Ulawe! Eti majeze sema sometime, eti wanangu sema sometime, eti majeze sema sometime, eti wanangu sema sometime, eti majeze sema sometime, eti wanangu. Wote twende mchai nini hapo, chai pombe wanangu mchai nini hapo, sama cheze bote mchai nini hapo, na wanangu mchai nini hapo, sama cheze bote mchai nini hapo, na wanangu mchai nini hapo, chai pombe eti mchai nini hapo. Eti mina wazani ache pombe, eti mina wazani ache bagi, eti mina wazani ache pombe, eti mina wazani ache. Alonso, Alonso, Rosto, na matizi ya Rosto. Alonso, bueno ni changanya. Alonso, ni mkabe mama. Alonso, ni jikute panya. Alonso, da, Alonso, na matizi ya Rosto. Na kibidi ya Rosto. We, wote tuende panya. Kama, katika chona changa mka. Chika mkeni bas, chika mkeni bas. Chika mkeni bas, chika mkeni bas. Sote chika mkeni bas. Chikam keni bas, chikam keni bas, chikam keni bas, chikam keni bas. Wote twende stiona ne wane stiona zano ewa chiziro. Stiona tatu ewa ne stiona bili ewa ne chiziro. Vete stiona ne wane stiona zano ewa ne chiziro. Vete kama kweli tazo mbele suya pere wewe. Wote twende jo kama ne tano jo. Eti jo kama tatu mbili jo. Eti jo kama nne tano jo. Eti jo kama tatu mbili jo. Eti ki madoda 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 madoda. Eti ki madoda 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 madoda. Uwe! Eti kipiji wa bish, wana kuwa bish. Kipiji wa bish, wana kuwa bish. Championi! Ah ah, jiba zambe, acha kabisa. Isire ikaza ya kiume. Uwe, uwe, uwe. Wanagoa kali, wanagoa bish. Wanagoa kali, wanagoa bish. Wanagoa kali, wanagoa bish. Wanagoa kali, wanagoa bish. Wanagoa kali, wanagoa kali. Wanaguwakari we anaitwa smokemziki.com Jose Gavili deliver cheesy. Wana nini? Wana rara. Wana rara. We we we. Tendeswe ya mbili jo. Kona kudia kweli tendeswe ya mbili jo. Kona kudia kweli tendeswe ya mbili jo. Kona kudia mbili kweli tendeswe ya mbili jo. Uwe! Tete tuende usiona mekudia mbili wanangwa u. Uwe! Kwa usiona nacheza kati wanangwa u. Usiwaona mepanda juu wanangwa u. Uwe! Eto siwaona mengi akati wanangwa uu. We, we, we. Macheze boti ulu za megu. Soge za megu. Ulu za megu. Soge za megu. Twende ulu za megu. Soge za. Zona kona spili nini sasa. Tome da mapa. Shoya bamba kaka. Papona kata tona spili nini sasa. Eti shoya bamba kaka. Wata twende tonye show chenchew. Tonya shoten chew, twende tonya shoten chew. Tonya shoten chew, kande tonya shoten chew. Tonya shoten chew, twende tonya shoten chew. Tonya she, na wanangu mtoto. Anautaka na macheze mtoto. Na wanangu mtoto. Anautaka na macheze mtoto. Ise, oya kane shika kichwa. Kane shika ko. Saka shika chini ndo kane shika ubo. Kane shika kichwa. Kane shika ko. Toka shika chini ndoka nishika. Na wanangu mtoto. Anautaka na macheze mtoto. Na wanangu mtoto. Anautaka na mazela mtoto. Ise. Kane shika kichwa. Kane shika ko. Saka shika chini ndoka nishika. Kane shika kichwa. Kane shika ko. Toka shuka chini kando nishika. Badu. We. Wanangu mziku wa singeli. Mziku wa makuzi. Masiku wa singeli, simziku wa makuzi. Sidi ansa leo, sidi ansa juzi. Uya, wetu kwa mkono shusha chini. Fanya kama unanyo wafuzi. We, 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 we. Masiku wa singeli, simziku wa makuzi. Masiku wa singeli, simziku wa makuzi. Sidi ansa leo, sidi ansa juzi. Uya, wetu kwa mkono shusha chini. Fanya kama unanyo wafuzi. We usiona mengi akati wanangwa u. usiona amekuja mbele wanangu au we macheze boti njoo kwangu hapo nipe tano hapo njoo kwangu hapo nipe tano hapo twende njoo kwangu hapo nipe tano hapo njoo kwangu hapo nipe samacheze boti nani nani sija kutaja wani wangu ese sija mbele nigoloshe chafu yangu ese nani nani sija kutaja wani wangu ese sija mbele nigoloshe chafu yangu ese nani nani sija kutaja wani wangu Let's get better and go lose it, jump on ya. Pass it when they kill up on me, go ya, baby, one and go you. Wait! And then I smoke on me, three, I got him, one and go you. Wait! And then smoke on me, but I don't see the ski, I wanna go by you, Bureno. Wait! Wait! Saki say my bado, and then I say my bado, kidogo. Bado, 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 kidogo. Bado, 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 bado. Eti bado 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 Eti nishuke niendele bado kidogo Eti nishuke niendele Eti bado 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 Eti bado 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 Acheze bote tuma pombe tuma Sheme dia tafua Tuma pombe tuma Sheme dia tafua tuende Tuma pombe tuma Sheme dia tafua tuende Tuma pombe tuma Sheme dia tafua tuende Tuma pombe tuma Eti twende kuna watoto wanaleta makuzi Sio wa leo, sio wa juzi Mie naipa, wanaleta uji Tuka ukipata naipa kama je Nimewaita wawili wamekuja mia mbili Nimewaita wawili Nimewaita wawili wamekuja mia mbili Nimewaita wawili wamekuja Samati zibo njoo kama tatu mbili njoo Eti njoo kama tatu mbili njoo Eti njoo kama tatu mbili njoo Eti njoo kama nne tano njoo Wote twende burusa miguu Burusa miguu Burusa miguu Burusa macheze bote burusa miguu Burusa miguu Burusa miguu Waambie kimbidi atoke mshamba We Wele twende sogeza miguu Burusa miguu Sogeza miguu Burusa Samacheze paka chai paka chai paka chai paka chai paka chai paka Paka chai, paka chai, paka chai, paka, paka chai, paka. Match up the table. Paka chai, paka chai, paka chai, paka, paka chai, paka chai, paka. Nataka ni wasikie au sio? Nataka ni wasikie wanangu au sio? We, we. Wote twende mtoto, ana utaka. Wote mtoto, eti mtoto, tamacheze mtoto. Eti twende mtoto Eti kanishika kichwa Kanishika koo Saka shika chini ndo kanishika Kanishika kichwa Kanishika koo Saka shuka chini ndo kanishika ubo Na macheze mtoto Ana utaka sama sela mtoto Na wanagu mtoto Na wanagu mtoto Una msikiliza isirei yao Smoke unamsikiliza isirei Girafo unaweza kupiga kama isirei We We Oya watoto wadogo wapo kwetu tunanyosha We wadogo wapo kwetu Eti we wadogo wapo kwetu tunanyosha We wadogo uni wapo kwetu Eti watoto wadogo wapo kwetu Watoto wadogo wapo kwetu Watoto wadogo wapo kwetu Wote twende kushoto mikono juu, kulia mikono juu Kama unanikubali makofi piga kwa juu Cheze bote kushoto mikono juu, kulia mikono juu Kama unanikubali makofi piga kwa juu Wote wanangu kibishi, tuteze kibishi Wanangu wabishi, tuluke wabishi Wanangu wabishi, tuteze kibishi Wanangu wabishi, tuteze kibima Cheze bote paka chai, paka chai Wote twende paka chai, paka chai Wawanangu paka chai, paka chai Na wanangu sijui pope Sijui bange, eti sijui pope Eti sijui pope Eti sijui pope Na wanangu mama yangu Mama yangu Eti mama yangu Eti yuku nasikia wananita Uku nasikia wananija Uku wananija We Eti twende maji moto Kumechanga moto soko kipanda na ipa kama kilogoto wote maji moto mupe changa moto soko kipanda na ipa kama kilogo macheze bote naenda tena kushoto mara sita turudi tena kulia mara sita asienda mtukanie mama yake huyo wote twende turudi tena kushoto mara sita turudi tena kulia mara sita wote twende mara ngapi yo lete mara ngapi yo wote twende mara ngapi yo lete mara kwanza ndo nafika kwa sadali sadali bila kali yetoka nipa dry na wanangu mara ngapi yo samba cheze bote mara ngapi yo wote twende mara pili ndo nafika kwa sadali sadali bila kali yetoka nipa Ezi boti mara ngapi yo Ezi mara ngapi yo Ezi mara tatu minafika kwa sadari Ile nakula kitoto katimba na askari na wanangu mara ngapi yo Ezi mara ngapi yo Ezi mara nne ndo nafika kwa sadari Sadari si sadari kumbe sadari daktari na wanangu mara ngapi yo Ezi mara ngapi yo Ezi mara tano ndo nacheza bila mfano Kipiji kama ulaya ndo tunacheza piano Wote twende kama tuko bongo Kama tuko bongo mani kama tuko bongo Kama tuko bongo mani kama tuko bongo Kama tuko bongo mani kama tuko bongo Kama sama chizi mbote vibe Wemepanda buwana kila mtu mwepesi Wana kwa meshapa vya wa kila mtu anadesi Vibe wemepanda buwana kila mtu mwepesi Wana kwa meshapa vya wa kila mtu Wote twende kila mtu anadesi Clap to my face, clap to my dance, clap to my face, clap to my dance, clap to my face, clap to my dance, clap to my face, then I clap to my dance. Well, and the single mala sita ndo sha trending like a pita, mala single guganda ndo sha trending like a pita. Watch it when them move and they go sawa, bana miguu mikono weka kichwani, asiyeweka mtukanie mama yake huyo. Wee, ete singeli mara sita ndo sha trendi na ikapita Mara singeli kuganda ndo sha trendi na ikapita Wote twende mguu pande, mguu sawa Bana miguu, mikono weka kichwani Wee, mikono weka kichwani, kichwani, kichwani Mikono weka kichwani, kichwani, kichwani Wanangu pika makofi menge menge kama mpua Wepi kama kofi menge menge kama mpua Wepi kama kofi menge menge kama mpua Wapi kama kofi menge menge kama mbua Eti mina ipa kiri zango zina vion tuma Mina ipa kiri zango zina vion tuma Mina ipa kiri zango zina vion Wote tupike makofi ya siya piga Kididi kapiti Una msikiriza Eti twende wanaume 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 Semna Diego Bali Unajikubali Nikisema chochote wanangu kweli mtafanya Nikisema chochote wanangu kweli mtafanya Weto kwa mkono shusha chini Pana kama unapiga nyeto Weto kwa mkono shusha chini Pana kama unapiga nyeto We Machezi bote sa unapiga kweli 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 Oya twende mchai nini hapo Oya mchai nini hapo Eti mchai bombe Watoto wa shangaze si mcheke kamtombe Eti mchai nini hapo Eti mchai nini hapo Eti mchai nini hapo Eti twende mchai bombe Watoto wa shangaze si mcheke kamtoma chizi bote Wa shangaz shangaz Tafuta shangaz Wa shangaz shangaz Tafuta shangaz Twende wa shangaz shangaz Wa mtoto utasikia kuyo kuyo Wa mtu mzima utasikia umo umo Eti wa malaya utasikia unamkuna Basi kaina pele leo ni mwendo wanyu Machezi mboti kaina Kaina, kaina pele basi Kaina, kaina, kaina pele basi Kaina, kaina, kaina pele basi Kaina, kaina, kaina Oya! Usiona mekuja mbele wanangwa uu We usione mesuri akati wanangwa uu Basi Si tuende osiyo na mesuri ambele wanangwa uu. We, wanangu kama dale kitoa. We kofia toa, wana shati toa. Yote tufanya antena, dale kia antena. Sungu shantena, tuende dale kia antena. Sungu shantena, tuende dale kia antena. Kofia antena, tuende sungu shantena. Dale kia antena, tuende sungu shantena. Dale kia antena, basi sungu shantena. Dale kia antena, tuende sungu shantena. We, wanangu dogo vielo, mnasema chuma chamuru. We vielo, eti we vielo. Eti we vielo, chuma chamuru. We vielo, wote tuende Kigamboni, mabigani Morogoro ndo nyumbani. Wote tuende Kigamboni, mabigani Morogoro ndo nyumbani. We, wote tuende Nanyuyu, kakanyaga waya. Ete suki ambele nita kufanya vibaya. Ete nanyo kakanyaga wani. Ete suki ambele nita kufanya vibaya. Sama cheze klam chapa gawe. Klam chapa logwe kate 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 klam chapa gawe. Klam wote sena klam chapa gawe. Klam chapa logwe kate klam chapa gawe. Klam wote twende klam chapa gawe. Was it 21 ago? Ya come a zombie. Come a zombie. Come a vampire. Come a zombie. Come a vampire. Come a zombie. Come a vampire. Come a zombie.
Israel. I'm scared of DJ. Scared of DJ Israel. We.
Wana wangu ni za leri, mina bonyeza nyota. Wana wangu ni za leri, mileo na bonyeza nyota. Isi akipiga biti na pacheko anaongo. Udi, isi, wawe, wabeke nanda jagwana. Una msikiriza. Wana wangu ni za leri, mina bonyeza nyota. Wana wangu ni za leri, mina bonyeza nyota. Isi akipiga biti na pacheko anaogopa. Isi akipiga biti na pacheko anaogopa. Basi twende isi wakimbize wabeki nanda chagwana.
We
wate twende klam chapa gawe. Klam chapa ulogwe kati klam chapa gawe. Klam tu wate twende mina cheza kili zango zina vyontuma.
Maneno, atupendi zalau. Maneno
Nama tezi gauna noma, ezi gauna jau. Ezi gauna noma, ezi gauna jau. Nagimbidi gauna noma, ezi gauna jau. Ezi gauna noma, ezi gauna jau. Nagimbidi gauna noma, ezi gauna. Nasmogu gauna noma. Nawanagu gauna noma.
Isi,
katoka molo mchumba ndoka jada. Katoka molo mchumba ndoka jada. Yani kufikada, we anapaguka. Kufikada, we anapaguka. Tumana kada ngangangangangangangangangangangangang. Kapigwa ngangangangang, ndo ameka. Kada ngangangangangangangangangangangang. Kapigwa ngangangangang, ndo ameka. Sema mama, nasafiri gani yamepanda boda boda. Nasafiri gani yamepanda boda boda.
Namtoshe Madiba kampitisha kituo, namtoshe Kwaswai kampitisha kituo, kamshesha bomsi, kamshesha bomsi we, kamshesha bomsi, kamshesha bomsi we, kamshesha bomsi, kamshesha. Watakufanya kama katika tona changamka, chika mkeni basi, chika mkeni basi, chika mkeni basi, chika mkeni. So nakuja kimadude, madude, 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 madude. Una kuja kimadoda, madoda, 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 madoda. Una kuja ju, ju, ju. Weka mauna kuja ju, ju, ju. Weka mauna kuja ju, ju, ju. Una kuja ju, ju, ju. Una msikiliza Srei. Una msikiliza Srei. Anaitwa Roja Mkari Galisa. Una msikiliza. We, acha kabisa, wakimbize bado. We, wanangu kwa heshima.
Download kupitia smokemziki.com.